dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
Nijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabasuhuje mwese abakurikira ibiganiro byacu aho muri hose kuri mikro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi no mwanya w'ikiganiro dusangire ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi nagira ngo tugaruke nanone ku rubanza rumaze iminsi rubera mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali n'urubanza ubushinjacyaha bw'u Rwanda buregamo abantu batatu bagize umuryango wajya kwigendera Assinapol Rwigara urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kwa gatanu ntirwasomye icyemezo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'urubanza ubushinjacyaha bw'u Rwanda buregamo abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara umucamanza w'urukiko yavuze ko atabonye umwanya uhagije wo gusuzuma imiburanire y'ababuranyi bombi umunyamakuru rya Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa niwe wakurikiranye iby'urubanza nagira ngo abanze atugezeho uko byari byifashe
Isaha umucamanza yari yatangarijeho ku itariki ya 18 mwiburanisha riheruka ko ari yazasomeraho icyemezo kuri uyu wa gatanu saa 9 zuzuye inteko iburanisha yari yageze mu byicaro umucamanza yahise asaba abaregwa kwegera imbere atangariza ababuranyi bombi ku rubanza rutagisomwe ku cyemezo cy'ifunga rifungurwa ry'agateganyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko impamvu atagisomye umwanzuro ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ari ukubera ubunini bwa dosiye yatangarije ababuranyi bombi ko azasoma umwanzuro ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 ku isaha ya saa 9 z'igicamunsi urubanza rwari rwitabiriwe nanone n'abadiplomate abanyamakuru mpuzamahanga nabo mu Rwanda abashinzwe umutekano batari bake n'abaturage basanzwe hagaragayemo kandi abandi banyapolitiki bwana Frank Habineza wahatanaga na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka hari na Maitre Bernard Ntaganda washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntibimukundire bikarangira agiye muri gereza nyuma yo kwinjiza abaregwa mu modoka y'igipolisi abavandimwe babo bagaragaje amarangamutima bagaragaye bagenda babapeperera mu modoka ya polisi yari batwaye umwe mu bavandimwe yagaragaye yiruka nkaringaniye n'imodoka ya polisi agenda bapeperera mu birahuri iyi modoka imaze kuva ku rukiko bamwe mu bavandimwe bagaragaye bamarika ibiganza hejuru bagira bati mu ijuru hari Imana nibutse ko bari gukora batatu bahurira ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda uhereye kuri Diane Shima Rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 ntibimuhire ubutabera umukurikiranyeho ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano iki gikomoka ku mikono yakusanyaga ashaka ko yashyigikira kandidatire ye arega kandi cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyaha gishingiye ku magambo yagiye abwira itangazamakuru mu bihe bitandukanye ndetse n'amajwi yohererezanyaga n'abavandimwe kuri telefone nyina umubyara Mukangemanya Deline Rwigara we araregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda n'icyaha cyo gukurura amacakubiri n'ibyaha byombi bikomoka ku majwi n'ibiganiro kuri telefone yagiranye n'abavandimwe be n'umwari Anne Rwigara aregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda gikomoka ku biganiro mu butumwa bugufi kuri telefone n'amajwi ndetse n'ibaruwa ashinjwa ko yafatanije n'umuryango bandikira ikinyamakuru Jeune Afrique bavuga ku rupfu rwa se nyakwigendera Assinapol Rwigara ko yishwe n'ubutegetsi bw'i Kigali ibi ni ibyaha ubushinjacyaha bufata nk'iby'ubugome bugaheraho busaba ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo abaregwa ariko ntibarya umunwa mu kuvuga ko ibyo baregwa ari ibyaha bishingiye kuri politiki bagasaba kurekurwa barabifata nk'ibyahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo kubigizayo hanze y'ababuranyi bombi ho hatangiye kuzamuka amagambo ya bamwe mu bategetsi yatumye hari abatangira kwibaza kubizava muri uru rubanza hari n'abatanga ibitekerezo ko bishoboka ko ihame ryo gufaturegwa nk'umwere igihe atarakatirwa ryaba ryaho nyanzwe barabishingira ku magambo akomeye umwe mu badepite bashyiraho amategeko yari yavuze kuri uyu wa kane ubwo inteko rusange yanengaga icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika kuri icyo cyegeranyo cyiswe All Thieves Must Be Killed ingenekerereje abajura bose bagombye kwicwa cyakozwe ku Rwanda umwe mu badepite yifatiye ku gahanga umuyobozi mukuru wa Human Rights Watch bwana Kenneth Roth maze avuga ko muri iyi minsi ari gushyigikira bidasanzwe abo yise ko bavuga nabo u Rwanda ageze ku bagize umuryango wa Rwigara ubu bafunzwe depite John Ruku rwa byuma yateruye ati
ubu yabayeho noneho umuvugizi w'umukobwa umwe numvise wuzuye abantu bakandika ilisiti y'abamusapotinga ubu yagiye ku ilisiti ye aramusapotinga aravuga ko akubitwa buri joro aho afungiye ari we na nyina na murumuna we
Ibi kumutegetsi nk'uyu usaba guverinoma kugira icyo ikora ku mikorere ya Human Rights Watch hari abamaze kumva ko yatanze umucamanza guca urubanza rugisuzumwa kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo cyangwa asasa n'uwishyize mu mwanya w'ubushinjacyaha mu gushinja umuryango. Bamwe barabifata nko gutanga umurongo ngenderwaho ku mucamanza. Uretse ibyo, hari n'abafatira ku itangazo ryagenewe abanyamakuru bwo komisiyo y'amatora yatangazaga bwa nyuma bari bemereye guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize. Nibutse ko icyo gihe baje ari Perezida Paul Kagame wari kwiturufu y'ishyaka rimaze imyaka 23 ku butegetsi FPR Inkotanyi wanegukanye uwo mwanya wo gukomeza gutegeka u Rwanda. Hari kandi bwana Philippe Mpayimana wiyamamarizaga gutegeka u Rwanda nk'umukandida wigenga na bwana Frank Habineza wahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Mu bataraje ku rutonde barimo bwana Barafinda Sekikubo Fred utarujuje imikono ya ngombwa, umwari Diane Shima Rwigara na utarujuje imikono ya ngombwa bikanavuga ko yakoresheje amanyanga yo gusinyisha n'abapfuye. Hari na bwana Gilbert mwene data na utarujuje imikono yasabwaga nawe wavuzwe mu manyanga yo gusinyisha bapfuye. Abakomeza kwibaza ku cyaha umwari Diane Shima Rwigara aregwa cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gifatirwa ku mikono bivuga ko yahimbye, bategereje kureba cyangwa kumva niba mugenzi we bwana Gilbert mwene data ubutabera buzamukurikirana kuri iki cyaha. Nawe byose birasaba kubitega amaso nibutse ko umucamanza azatangaza icyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku baregwa ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nyuma yuko kuri wa gatanu urukiko rwa Nyarugenge rudafashe umwanzuro ahubwo rukimurira urubanza ku wa mbere tariki 23 z'ukwezi kwa 10, nahamagaye impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'amategeko bwana Frank Mwine ari i Kampala muri Uganda kugira ngo atubwire uko nk'impuguke ari hanze y'u Rwanda arakurikirana uru rubanza ku buryo burambuye. Bwana Frank Mwine, ushingiye ku mategeko y'imiburanishije y'imanza mu Rwanda, uru rubanza mwe murubona mute, murubona muyihesura?
Urakoze cyane. Urubanza gusa ntibwabaye urubanza rw'abashitari yari yabaye icyamamare kubera kugira ngo uruhare Rwigara yari afite muri ubutunzi mu Rwanda, ndetse nyine no tutanabyiragenewe na politike cyane cyane y'u Rwanda nyuma ya Jenoside. Icyo ni kimwe. Ariko tusubiye ku cyo mbaza guti ese waruvuga nk'iki? Mu by'ukuri uru rubanza iyo urebye usanga urwo rubanza rushingira ku kintu nyamwenda kuba Perezida wa Repubulika avuze ari mu nteko ati abantu bari aho ngaho banyereza umutungo bakaba barashatse no kwiyamamaza cyangwa bariyamamaje. Iryo jambo risa nk'aho ryashumubije abo bantu ubushinjacyaha, polisi n'izindi nzego z'ubutabera kugira ngo zikurikirane iyo famiye. Ariko ku rundi ruhande tuvuge ko bafite n'ibyaha, ngira ngo ikintu kirimo kwibaza abantu ariko kwica ibintu byabo bitinda kugira ngo bashyirwe baburane kwa kuburana, kuvuga ngo kuburana ifungwa n'ifungurwa kukiri mu gutinda bagasubika basubika.
Niyo ngingo nibwiraga nifuza ko twagaruka gato bwana Frank kubera ko kuri wa gatanu nibwo umucamanza mu rukiko bwo byari byitezwe ko agomba gufata umwanzuro niba abafunzwe barekurwa cyangwa se bagumishwa muri gereza yavuze ko byimuriwe ku wa mbere atanga impamvu z'uko iyi dosiye iremereye. Mwe mwabyumvise mute?
Urakoze cyane. Burya uburenganzira bwo kuburana ni uburenganzira umuntu ahabwa, umuntu ukekwaho icyaha ahabwa mu Cyongereza constitutional right. Umuntu afite ubwo burenganzira bwo kuburana ibyaha ari hanze. Ariko iyo yagenze urubanza kumugenda rusubikwa rusubikwa rusubikwa, ndetse bakanavuga bavuga ko abo bantu batabona kubunganira, abandi abahungana ntibashobora kuganira nabo kugira ngo bamenye ibibazo bafite n'ukuntu bukurikira mu rubanza. Nicyo kibazo ngira ngo abantu bibaza bafite ikibazo ni ikihe kugira ngo abo bantu babone ubutabera. Niba ubutabera etienne ntabwo ari ubutabera gusa, kuba ari uko nk'uko ubutabera bubona bukorwa mu kibazo cyangwa ngo abo bantu etienne.
Hari ibibazo byazamuwe mu rukiko byaba ku ruhande rw'abashinjacyaha cyangwa se no ku ruhande rwunganira abaregwa mu rukiko ndetse n'abaregwa ubwabo, bavuga ko uburyo bafashwemo n'uburyo ibintu byabo byafashwemo bitakurikije amategeko y'u Rwanda. mushingiye nanone ku mategeko tutareba ikibazo cya politiki gishobora kuba cyagenda kizamo kuri bamwe mushingiye ku mategeko ifatwa ry'abagize uriya muryango wa Rwigara ndetse n'uburyo bimwe mu bimenyetso bivuga ko bishobora kubibashinja byafashwe mu bivuga wiki
Etienne muko tumaze kubivuga iyo urebye ikibazo cy'abantu usanga bisa nkaho bifite imizitani birango n'umucamanza mu bisoko avuga ko hari ibintu bikomeye hari uvuga ko bagiye no mu mwezo ugiye ko mu mwezo hari ibyo bintu rero ntabwo tubizi kuko ntabwo babiye mu ruhame ariko usanga hanini cyane cyane usa nkaho ikibazo cy'uko batabona ababunganira abunganira ntabwo nabo bafite ntibashobora kubavuna ngo babuganire neza ibibazo byabo kuko burya kunganira nabwo ni uburenganzira nta kuko umuntu ahabwa ukekwaho icyaha cy'uko uwo muryango uvuga ko hari izo nzitizi z'uko batabona babunganira neza nyirango ibyo bintu bifite ubutabera yagomye no kureba ese koko abo bantu niba koko bafite ibyaha kuko barakekwaho ibyaha nibabone ayo mategeko ahari y'imuburanishirize y'imanza avuga ko abantu bahabwa bashobora guhabwa uburenganzira bwo kunganirwa bagahabwa n'ababunganira bagahabwa umwanya wo kuganira nabo kugira imanza zabo zishyirwe ahagaragara abantu nabo banabimenye kuko ngira ngo abantu bakurikije maze bakaze bakabireba ikibazo rero ngira ngo minisiteri y'ubutabera iciye hamwe ifite ibi aba bantu kuko ziriya mbere niba banafite kuko bashobora kuba bafite n'ibyo byaha bashobora kuba bafite ibyaha ibyo byaha rero iyo mu gihe Etienne bidakurikije ubu buryo bukurikije buteganywa n'amategeko usanga umuntu avuga ati ntabwo nabonye ubutabera ntabwo nabonye icyo mpabwa n'amategeko ntabwo nagihawe icyo kintu ngira ngo ubutabera abantu ubutabera b'u Rwanda bagombye kwibandaho kugira ngo abo bantu batavuga bati twararenganyijwe cyangwa ntitwahabishyiriki kandi ko amategeko agiteganya kandi binashoboka ko abo bantu bahabwa ubwo butabera bagahabwa ayo mategeko bagahabwa ababunganira nabo nyine bakorana n'abo bantu kugeza n'igihe abo bantu bazahamwa n'ibyaha bagafungwa cyangwa bakagirwa abere
mu gutangira wakomoje ku kintu cy'uko urubanza rusa nkaho rwahindutse muri make kwa rubanza wavuze uti na bastar ni ibyamamare urebye uriya muryango ukomeze urebye amategeko n'umuryango nyarwanda ukuteye muri iki gihe hari icyo ubona wagira uti n'umwihariko kuri urubanza cyangwa se wagira uti urubanza rushobora kuzatuma hari ibihinduka mu bijyanye n'uburyo imanza cyangwa se amategeko y'u Rwanda ashyirwaho n'uko akurikizwa
ahantu byose aho umuntu yavuga ko aho bizakomerera abacamanza bizanakomerera abashinjacyaha barimo cyangwa inzego zose ziri mu rubanza nuko bisa nkaho perezida nawe u Rwanda afitemo ijambo
bwana Frank turavuga kuri urubanza aho ubushinjacyaha bwa leta y'u Rwanda bukurikiranye abantu batatu bagize umuryango wa nyakwigendera Sena Paul Rwigara turavuga kuri urubanza mu gihe abo ngabo bashinjwa bigeze gutangaza mu rukiko mu minsi yashize muri iminsi mike ishize ko badahabwa icyo kunywa badahabwa ibyo kurya ko badasinzira banoherezwa kujya kubazwa batafunguye bihagije tubivuze kandi mu gihe muri iyi minsi mu cyumweru kirimo gishize aribwo hari akanama ka ONU intumwa zako kari mu Rwanda kareba uko imifungire y'abantu imeze musanga kuba izi ntumwa za komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya ONU zabujwe kurangiza akazi kazo mu Rwanda murege n'ibyatangajwe n'abo bantu batatu ubaburare n'ubushakiye bw'u Rwanda mu mategeko nkamwe ni ikibazo mubona muti bwana Frank
ni ikibazo usa ikintu kuko burya itegeko rikubira iyitwa rubozo n'itegeko kugira ngo u Rwanda naryo rikomeze iryo tegeko rero rikumira iyicaro itegeko ridashobora kuvuga nta gihugu gishobora kuvuga ngo twebwe turifashe gutya mu cyo nyine cyo bita itegeko ntabwo riba derogate nta gihugu gishobora gufata definition cyangwa isobanura ryo tegeko ku giti cyabo nk'uko andi mategeko asanzwe iyo ni kimwe kibazo rero umaze kuvuga rero uti wavugaga ejo kutari kuko mugigeze abatarya badafa kugira ngo ibyo bintu n'inzego izo nzego zibikora wenda ntabwo ziba zibizi zishobora kuba zitabizi ko icyo kintu ari icyaha iyicarubozo gisobanurwa gute niba batanabizi baragirengagiza ariko icyo kintu cyo nyine kumba n'urubanza urubanza urukiko mucyo niba kika inadmissible nuko kuko wabikora kose iyo bigeze mu rukiko umuntu akaba ko yamwishe urubozo bamufashe nabi burya urukiko ruhita rurekura umuntu ngira ngo abo ibyo bintu nabo bagombye kubimenya ko barimo kwica amategeko ndetse bakanareba ko ibyo bashinja abo bantu n'ubwo byaba ari ukuri bishobora kuzangwa n'urukiko kubera ko abo bantu bashoboye kwerekana ibimenyetso yuko bikorewe reka byo cya kintu cy'akanama rero kawe ni bavuga ko kasuye ibyo kavuye mu Rwanda kavuga ko inzego za kabujije kwinjira aho bashi iyo ako gaciye ako kanama kajya ahantu gashatse iyo kabujije rero bisa nk'aho uti ntabwo nemera ahangaha kubera wenda kumva icyo yuriye kimwe icyo rero ndumva ni ikibazo kizazana cyangiza isura kuko ako kanama ka ONU kaba kasobanura kakanasobanura kazajya gasobanura na kakanama gashingamategeko ku isi ku buryo bishobora kuzagira ingaruka muri politike mu butabera n'abo bantu batwaga mu bihugu.
Ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwine, ni impuguke mu by'amategeko na politiki mpuzamahanga, tuvuganye ari Kampala muri Uganda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbibutsa ko kuwa mbere w'icyumweru gishize twari twavuganye n'indi mpuguke mu by'amategeko, ni Maître Innocent Twagiramungu, n'avoka mu rugaga rw'abavoka i Buruseli mu Bubiligi. Nawe nari natangiye mubaza uko akubona ibijyanye n'urubanza ubushinjacyaha bw'u Rwanda buregamo abagize umuryango wajya kwigendera Assinapol Rwigara. Mwumve uko yatangiye asubiza. Maître Twagiramungu, mumaze iminsi mukurikirana iburana ku bijyanye no gufunga no kurekura by'agateganyo ku bantu batumva iby'amategeko ku buryo burambuye, kuba urubanza rwarasubitswe inshuro eshatu mushingiye ku biteganywa n'amategeko y'u Rwanda, mubona kiriya kibazo hagati y'ubushinjacyaha n'abashinjwa gishingiye kuki?
Ikibazo cy'uriya rubanza rwa famiye ya Rwigara leta y'u Rwanda kirakomeye cyane, kubera ko mbona mu nzitizi zituma rukiko rudakora mu bwisanzure ngo abacamanza babashe kubahiriza amategeko. Niko mbibona, mbona biterwa n'uko mu by'ukuri bari abantu bameze nk'abarezwe na Perezida wa Repubulika, bikaba rero ari biteye ubwoba ku mucamanza, yaba ari umucamanza we twita le magistrat, si nuvuga bariya bageneye kumva ubushinjacyaha bukumva n'abunganira uregwa noneho bagatanga icyemezo, cyangwa se n'abari mu bushinjacyaha abatabizi tubita le magistrat dobu bunganira, nubwo mu Rwanda mbona bakunze kwitwara nkaho nabo ari abacamanza, ndetse ku buryo ubona bafite nk'imbaraga ziruta n'iz'abacamanza bagomba kuzatanga umwanzuro w'urubanza, nabwo ni ikibazo gikomeye mu Rwanda. Ariko cyane cyane aho mbivugira n'uko mu by'ukuri mu gihugu kigendera ku mategeko kibahiriza itandukanirizo ry'inzego z'ubutegetsi, ubutegetsi bw'umwezategeko, ubutegetsi bushyira amategeko ndetse n'ubutegetsi bw'ubucamanza, perezida wa Repubulika abafite uruhare rukomeye kuko tumwita ko ariwe mucamanza wa mbere mu gihugu. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri abasabwa kwitonda cyane kuta mu byo avuga kugira ngo adashyira pression igitutu ku bucamanza ngo bwakora gutya na gutya. Mu by'ukuri muri ya muhango wo gushyiraho guverinoma nshyashya ubwo yavugaga ati hari umuntu abantu bihaye kwiyamamaza ngo babe perezida wa Repubulika ariko bikabananira, ati kandi banyereje n'imisoro y'igihugu, ati bakagira ngo bafite ubudahangarwa, yavuze ngo bakagira ngo bafite immunity. Mu by'ukuri ni nkaho yarabashumurije ubushinjacyaha ngo butangire bakurikirane.
Duse gato nk'abasubira inyuma turebe ku mpamvu zagiye zitangwa ku nshuro eshatu zabanje, aho abaregwa ndetse n'ubunganira ku gihe kimwe bavuze ko batarabona dosiye ku buryo bugaragara kandi ko batabashe no kubonana. Iki ni ikibazo buri cyatuma urubanza rwimurirwa ku kindi gihe cyangwa se rugasibishwa?
Nta nubwo mu by'amategeko iyo ndyo ari yo konsekansi ikomeye cyane, hashobora no kuba gutuma n'urubanza n'ibyemezo bazafata byazaseswa mu rukiko rwo hejuru rw'ikirenga, kubera ko ni amategeko agenga imikirize ya ziriya manza agomba kubahirizwa. No kuvuga ko procedure baramutse bayishe abunganira bariya uko byazagenda kose urukiko rw'ikirenga rwazabisesa. Niyo mpamvu bagomba kwitonda cyane rero ku buryo biriya bintu bakora byo kugira ngo babuze abaregwa kuvugana n'abavoka ni ibintu biteye ubwoba cyane. Barabikora ku bantu benshi bakavuga bati avoka muzahurira kuri CID, avoka muzahurira kuri pariki, ugasanga umuntu wamaranye iminsi icumi adashaka kubona n'umwavoka cyangwa umutazi nafungiwe. Biriya bintu ntabwo byemewe cyane kuko umuntu agomba kugira uburenganzira busesuye bwo kubona n'umwavoka we.
Turebye se ibyo amategeko ateganya ku bantu basanzwe batumva amategeko bakurikirana urubanza, haba aho rubera cyangwa se no kuri radio tubitangaza, ubusanzwe hari igihe ndavuga iminota, amasaha se amategeko yaba ateganya ko uwunganira abantu amategeko ashobora guhura n'abantu yunganira kugira ngo baganire kuri dosiye yabo?
Umuntu wunganira abandi mu manza nk'izi ngizi afite uburenganzira bwisesuye. Umukiriya washatse yamureba buri munsi, biterwa na gahunda ye uko akora programu ze, agomba kumubona amasaha yose ahagije. Nko mu bintu bihugu byateye imbere baravuga bati turafungwa buri saa tatu za mu gitondo, mushobora guhurira abantu banyu kugeza saa mbiri z'ijoro. Ni ukuvuga ngo ngiye kureba nk'umuntu nkamara amasaha atanu cyangwa umunani, ibyo birandeba ni programu yanjye ngiyeyo buri munsi. Ibyo birandeba nta muntu ugomba kumbwira ngo we ngo avoka ngo uzajye uza hano rimwe mu cyumweru gusa cyangwa kabiri mu cyumweru, ntabwo ari ibyo. Cyangwa se ntabwo ubu ngubu urabona uburenganzira bwo kureba umuntu wawe uzaze kumurira kuri side, azaba agiye kubazwa, nta nubwo nzaba nzi uzaze kumurira muri pariki agiye kubazwa. Twagombye kuba twabanje kuganira njye nawe ku byo aregwa kugira ngo yumve ibyo ari byo, no kugira ngo ambwire uko abitekereza, niba abyemeye cyangwa atabyemeye. Niba atabyemeye twumvikane uko dushaka ibimenyetso bibeshyuza ibyo ubushinjacyaha bwa bufite. Ni mbese mu by'ukuri ari mwe byitwa egalite des armes, ni ukuvuga ko ari ubushinjacyaha ari n'uregwa bagomba kugira uburenganzira busa n'ubwungana, byaba mu ngengo y'ibivuga by'igihe cyangwa se n'uburyo bwo kugira ngo buri wese ategure idosiye ye ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se urwego rw'umuntu wiregura. Nta kuntu wavuga ubucamanza bwirwa ku idosiye amasaha 24/28 bukayimarana icyumweru ukwezi, baza bakubwira bati hituza wiregure dore ibintu bimeze gutya, ntabwo byumvikana. Biriya bintu kandi none bakora byo kuvuga ngo ibimenyetso bimwe ngo ntibabitanga ngo baracyakora iperereza, biriya byerekana nyakaho ko Abanyafurika ari igihe twisubiza inyuma. Igihugu kimaze gutera imbere kuriya, gifite za tekinoloji, kimaze kugira ibyo nakwita uburambe mu bucamanza, ntabwo cyagombye gukora kuriya byo kuvuga ngo niba ugikora iperereza umuntu ntabwo wagombye kumufashe utarabona ibimenyetso byose byo kugira ngo umugeze imbere y'ubucamanza. Ikindi cya kabiri ni uko hari ibintu bakora ugasanga mu by'ukuri bigamije guhimana, ariko ugasanga none ko ari uko mu by'ukuri batazi n'icyo barega neza. Iyo urebye ukuntu bagenda bahindagura ibirego byerekana guhuzagurika cyane mu rwego rw'ubushinjacyaha, basa nk'aho ubwo batiyizeye.
None se mwareba mugasanga ari ubushinjacyaha ari n'urukiko, hari inyungu baba bafite haba mu gutinza cyangwa se mu kudatanga ibimenyetso cyangwa se mu kudakora ku buryo ubushinjacyaha n'abaregwa babasha kubona amakuru amwe n'uburyo bungana?
Inyungu zirahari kubera ko umushinjacyaha mukuru hari perezida, yabaye perezida w'igihugu. Birumvikana ko abandi bashinjacyaha bahari ubundi banyamwuga baba bari kuri pressure iteye ubwoba cyane. Ntabwo umuntu uregwa na perezida wa Repubulika mu by'ukuri kandi atari wo murimo we, ntabwo umuntu afite urubanza rworoshye. Nkeka ko nk'uko natangiye mbivuga, inyungu zirimo byaba mu bacamanza byaba no mu bushinjacyaha ababikoramo, nkeka ko bafite akazi gakomeye kubera ko abanyapolitike uko bifuza ibintu basa nk'aho bavuga bati mugomba kubijyana gutya, niya mubinaniye akazi kaburaniye mushobora no kubura, naye ngiye kuvuga imbehe mushobora kubikirwa imbehe akazi kanyu mukakareka. Nyaga ko abenshi badafite courage yo kuba ba demissiona ngo bareke akazi barimo, kubera ko mbona uko leta isa nk'aho ishaka ko bayobora ibintu atari ko babyize, atari ko bagombye kubyubahiriza nk'uko babyize mu mashuri hirya no hino aho bagiye biga ari mu Rwanda ari no hanze, bakaba barushaka mbese kubicisha nk'uko abanyapolitiki babishaka. Ni ikintu mbona hari n'abahungu benshi bajya bambwira bati dutinya kwiga duruwa kubera ko iby'amategeko mu by'ukuri abanyapolitiki babyinjiramo ugasanga ahubwo ababikoramo bakwicwa n'umutima. Nkeka rero ko igihugu cyacu cyagombye gutera imbere kigashyira imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu kurusha inyungu za politiki zigenda zihinduka, kuko igihugu kigomba gusigirwa umurage, abana bakagira umurage, kikagenda gitera imbere. Kuko na ejo n'ejo bundi ntabwo tuzaba tugihari, ariko dusize duteje imbere igihugu mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa politiki bw'abanyagihugu, byaba ari wo murage mwiza kurusha kugisiga cyuzuye abantu bafunze gusa kubera ko wenda bafite ibitekerezo bitari bihuje n'ibyacu, cyangwa ko bashatse kuba bakwiyamamariza imyanya mu gihugu kandi babyemerewe n'amategeko nkatwe twese, kuko igihugu ntabwo ari icy'umuntu. Urubanza rero ni urubanza rukomeye cyane, ni urubanza rwa politiki urebye, nkeka ko ariyo mpamvu rurimo kugenda nabi. Ariko rero ntabwo ariko byagombye kugenda, nkeka ko abari mu bushinjacyaha niba nta bimenyetso bihari bagombye kugira courage bakavuga bati mube musubiye iwanyu ndatukomeje iperereza, nk'uko bavuga ko bafite hari iperereza rihari. Bashobora kubabwira bati bafite ibintu byinshi bashobora nko kwemera ko batanga ingwate bakagwatiriza ibintu bagasubira mu ngo zabo. Bashobora kubabwira bati nimwongere kuva muri district yanyu turacyakora iperereza ku bintu runaka, cyangwa nimwongere kuva mu mujyi wa Kigali. Bafite uburyo bwinshi bakoresha, ariko badakoresheje ibyo gufunga abantu kuriya, cyane cyane wongeye biriya rero byo byicwa rubozo. Nibyo byerekana ko abo bantu niba umuntu akuza kurya kunywa ntabwo yakwifuza ko wagira urubanza rukurikije amategeko neza.
Ndabashimiye Maitre Innocent Twagiramungu i Buruseli mu Bubiligi. Inshuti namwe mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu uyu munsi, nongeye kubashimira kandi mbakangurira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ku Ijwi ry'Amerika umunsi ku wundi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.